ngibatshe sendleleni
kwabe kuphelele.
Noma bangasishiye sazana nabo kodwa wena mawunathi kwabe kuphelele bonke.
Uma
ungakithi kwabe kuphelele.